anna wan gurhamayaha sida argantaal qaba anna wan gurhamayaha sida argantaal qaba idu galawaya hadan geesroora anna wan gurhamayaha sida argantaal qaba anna wan gurhamayaha nafsi hayga gadanno alaf geedi weey nafsi hayga gadanno alaf geedi weey gabadhan jeclaa way miyadi gargaare dabarka iyo la abtiyo dhinaxa wadana habaha namax kul ku beerto dhaawac baan qabaye dabarka iyo la abtiyo dhinaxa wadana habaha namax kul ku beerto dhaawac baan qabaye leyla ahanta duka ila warehego irka idawa aqo kadoor san maaye wada dala shudheni iyo bikina ego dibatsadan ihay iso dalay iga dafate leyla ahanta ka ila warego sirka idawa aqo kadoor san maaye wada dala shadheni iyo bikina ego dibatsadan ihay iso leyga taqabee